RRRJ, the DJ, all day, baby.
Hey, yo, Tron.
Love the music on this one. She says she gon' love me all night, baby. Yanika nani maliza akiongea kadata na kasawa mchumba kani follow. Yani una adabu your kind. Nahisi nikimchiti na mwonea. She call me lover, lover. Mchumba kani follow. Ona yeah. Natabasamu lake linanimaliza. Moyo naruka ruka mtoto ananikimbiza. Anani mada usiku kwenye giza. Stali za kufa kufa zote tushazimaliza. My girl shot and no done fire. Toto tamka na nipando baya. Yo my girl shot and no done fire. Yani mambo ya kuchepuka. Stamani tena, stamani tena. Kutoka na mashoga zako. Stamani tena, stamani tena. Unanipandisha mizuka mama. Stamani tena, aye. Stamani tena. Sasa ni pepenzi lako. Stamani tena, stamani mwenye. Stamani tena, yeah.
Yeah. Pretty fresh, pretty fresh. Brown skin, brown skin. Rolling dice, baby, killer brown spin, brown spin. Kobe levi church and tafo tanganin. I'm all yours, baby, tamba na tena jamini. Woo! Sani pop pressure. Wewe ndo injini moyo wangu na vyo wendesh. Penze kutoli na noga na vyo no gesh.
Yes,
treatment za kitoto mpaka kuogesh. In fact, mahaba kama haya mimi sijawahi kupata. Domana I'm crazy in love na kalibia kudata. Offline umenizimia data. Mladi na jilia na vyo taka bila shaka swadata. Maumivu ya moyo sitamani tena.
Tena
nyuma nilipopapita sipangali tena.
Tena
matapishi siarudi tena.
Tena
mimi na wewe mademu wengine wote siamini
tena. Yani mambo ya kuchepuka. Sitamani tena.
Wewe
sitamani tena.
Oh my.
Kutoka na mashoga zako.
Sitamani tena, sitamani tena.
Unanipandisha mizuka mama.
Sitamani tena,
aye.
Sitamani tena.
Sasa nipe penzi lako.
Sitamani tena,
sitamani mwenyewe.
Sitamani tena,
yeah.
RRJ, the DJ, all day, baby.